Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 20. Iyo midugara rirangiye, Pawulo akoranya abigishwa ba Kristo abari mu mutima, maze abasezeraho yerekeza muri Macedonia. Agendera uturere twose tw'iyo ntara, abwira abantu amagambo menshi yo kubakomeza. Hanyuma agera mu Bugereki, ahamara amezi 3. Igihe ashatse gufata ubwato ngo ajye muri Siriya, atahura ko Abayahudi bafite imigambi yo kumugirira nabi, nibwo yiyemeje guhindukira ngo anyure muri Macedonia. Sopateri mwene Piro w'i Bereya aramuherekeza, kimwe na Risitariko na Sekundo b'i Tesaloniki na Gayo w'i Derube na Timoteyo, kandi yaraherekejwe na Tukiko na Tirofimo bo muri Aziya. Abo baratubanjirije badutegerereza i Tirowa. Naho twe, iminsi mikuru y'imigati idasembuwe irangiye, dufatira ubwato i Filipi, maze nyuma y'iminsi 3 tubasanga i Tirowa, tuhamara iminsi 7. Buri bucya ari icyumweru, ari wo munsi wa mbere, duteranira hamwe ngo dusangire. Pawulo wari uraye ari bugende, yigisha abavandimwe, akomeza no kuganira nabo ageza mu gicuku. Mu cyumba cyo mu nzu yo hejuru twari dukoraniyemo, hakaga amatara menshi. Umusore umwe witwa Utiko yari yicaye mu idirishya igihe Pawulo yigishaga. Nuko bishyize kera, uwo musore arahunyiza, maze ibitotsi biramutwara, nuko ahanuka mu nzu y'igorofa ya 3, yidimba hasi, bahararura uwapfuye. Pawulo aramanuka, amwubararaho, amufata mu maboko, aravuga ati,
"Mwikuka umutima, ni muzima."
Birangiye Pawulo asubira mu igorofa, afata umugati arawumanyura arafungura. Akomeza kwigisha burinda bucya, maze aragenda. Naho uwo musore bamujyana imuhira, ari mutaraga, amahoro ari yose. Twe dufata ubwato, tugenda mbere ya Pawulo, twerekeza ahitwa So, aho twajyaga kumuvana. Yari ateganyije kujyayo anyuze inzira y'ubutaka. Nuko dusanza So, tumushyira mu bwato, tujyana i Miturene. Bukeye turahava, tugera ahateganye n'ikirwa cyitwa Kiyo. Ku munsi ukurikiyeho, turambuka tugera i Samo, maze bukeye bwaho, tugera i Mileto. Pawulo yari yaragennye gukomezanya n'ubwato atanyuze Efezi, kugira ngo adatinda muri Aziya. Yari afite ubwira bwo kugera i Yeruzalemu, ngo bishobotse yizihirizeyo umunsi mukuru wa Pentekote. Pawulo ari i Mileto, atumiza abakuru b'itorero rya Kristo rya Efezi. Bamugezeho, arababwira ati,
"Muzi uko nabanye namwe igihe cyose kuva nagera muri Aziya. Nakoreye Nyagasani, niyoroshya ku buryo bwose, mu marira no mu bigeragezo naterwaga n'ubugambanyi bw'Abayahudi. Ntacyo nabakinze mu byo nagombaga kubabwira byabagirira akamaro, byose narabibamenyesheje, bigishiriza mu ruhame no mu ngo zanyu. Nihanangirije Abayahudi n'abatari Abayahudi ko bakwiriye kwihana bakagarukira Imana kandi bakemera Umwami wacu Yesu. None ubu ngiye i Yeruzalemu mpaswe na Mwuka. Ibizambaho ngezeyo simbizi. Icyakora muri buri mujyi, Mwuka Muziranenge agenda nyemeza ko ingoyi n'amakuba bintegererejeyo. Nyamara ku bwanjye ntacyo bimbwira kubaho cyangwa se gupfa. Icyangombwa ni ugushyika aho dusiganirwa kugera. Nkanonosora umurimo nahawe na Nyagasani Yezu, ari wowe gutangaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu Imana igira. Nagenze muri mwe ntangaza ibyerekeye ubwami bw'Imana, ariko ubu nzi yuko nta n'umwe muri mwe uzongera kunca iryera. Nicyo gitumye uyu munsi mbemeza ko ndi umwere. Nta maraso y'umuntu uwo ari we wese ambarwaho, kuko ntacyo nabakinze cyerekeye imigambi yose y'Imana ngo ndeke kukibamenyesha. Mwite ku mibereho yanyu no ku y'umukumbi wose mwaragijwe na Mwuka Muziranenge. Muragira itorero ry'Imana yaguze amaraso y'umwana wayo. Nzi yuko nimara kugenda, impyisi z'ibihura zizabageramo, ntizibabarire umukumbi w'Imana. No muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavuga ibifutamye ngo bayobye abigishwa ba Kristo babigaruye. Murabe maso rero, kandi mwibuke ko namaze imyaka 3 ijoro n'amanywa ndatuza kuburira umuntu wese muri mwe birimo n'amarira. Ubu rero mbaragije Nyagasani n'inyigisho zerekeye ubuntu bwe. Niwe ufite ububasha bwo kububaka ubugingo no kubaha ku munani yabikiye abantu bose yagize intore ze. Nta kintu cy'umuntu wese nigeze ndarikira, cyaba feza cyangwa zahabu cyangwa umwamba. Namwe ubwanyu muzi ko ari aya maboko nakoresheje kugira ngo nimare ubukene mbumare n'abo twari kumwe. Mu byo nakoze byose naberetse ko tugomba gushishikara dutyo kugira ngo tugoboke abatishoboye. Twibuke ibyo Nyagasani Yezu yavuze ati, gutanga kuza n'ihirwe kuruta guhabwa.
Pawulo amaze kuvuga atyo, we nabo bari kumwe bose barapfukama arasenga. Bose baraturika bararira, bamugwa ku ijosi baramusoma. Icyabashenguraga cyane nuko yababwiye ko batazongera kumuca iryera. Nuko baramuherekeza bamugeza ku bwato.